ngicela isigubu mangilethela into ulozoli namathela into ukhonkolo ngayiplastela intomzomjolo zayidansela into engashotla isitayela phethe into ebovu kephi overall yabomalema ngicela ungangilokothi ngeke ngayigqobhozi uthi uswaye nini nginitshela ikhomba ingozi ngithe ngicela ungangilokothi ngeke ngayigqobhozi futhi angithelele yazi mangisobhave nginenoti Zoli namathela into ukhonkolo ngayiplastela intomzomjolo zayidansela into engashotla isitayela phethe into ebovuke bi overall yabomalema ngicela ungangilokothi ngeke ngayigqobhozi uthi uswaye nini nginitshela ikhomba ingozi ngithe ngicela ungangilokothi ngeke ngayigqobhozi futhi angithelele yazi mangisobhave nginecoti
Let's have fun, babe. Hey, in the pussy.